blazing, blazing rock. I got this. Let's go. Hip hop, ya bahonese zwila zwa kale kale zwino ho dala zwidade vha khou ita dzimbale mbale kha vha tou ita manyalo na makhadzi na mazwale a ri zwi tshi konadzeya vha fhedze vha ngale ngale kila jina vha fellow makrutmani a tshi shela a tshi bika muzika ndapfa u tshi konḓifhela zwino u tonga vhufhela na vhukoni vho khakhela kila ji vho thepa ngeno fela a khou renda masimbe ḓi ita zwifhio na tshigero a tshi ngo tenda nga apa ndi vhafili vha khou ritela mamizo big up to the god hip hop ita yizo yizo ndi sa hangwe a love rap veleto bambizo zwavho mshisho nga apa zwiko teye u tupula ndi ḓo zwi kandekanya zwa phamuwa zwa tutuwa are ni kofa mbiti ni the pagarito ulwa vhewe ni ya tsaisa ni nga bundwa kokukulwa rani ndi zwi ambe uri nne no netisa ende ni konkwatisa ka rwepe ni koningisa ni kota ye u ḓibvisa kani ndi to ni godisa na dzi tshinyi dza hone dzi dzula dzi kompromisa vene dzi ḓo lindela fhedzi dzi sa go swikisa kwamba ene heli vende a si ḽawe kha yo tambela kule a mizele mpidzhi dzawe real talk they know nothing else with diva ndi mahiti vene a dzi rubiwe ni a zwi ḓivha uri dzi liti vhaimbi vha khou lila out of mapeni ḽi futi ni vha ṋemedze vhugadi na meto ni songo mona ni songo kanda friki ende futi songo kona shout out Steve Lace David just name a few ni sa hangwe shimese mzika ḓifha cause of you ndo wana attitude ine a dijena ndavha uri nnyi uri mini na ḓa rongo nga ni thavha a thi ambi nga kabe na ne ḓo to ni ḓirika a ri ni soko pfesesa nda fhedza ndo ni king fisa ndo khakha nga u luga nango ni sumbedza vhuthu vhathu na vha lugela a vha ni dzhiisa muthu nda tshi khudza dzi flopo ngauri ndi dza mpiki dzanga ni zwi ḓivhe zwo fhela no tamba nga u luga hanga ende ndi khou humbela songo humbela lufhanga ndo nekla no farelo no skima dzipukupai ni zwi ḓivhe uri heyi ndi yone goodbye ndo no skima maniga a na shavhi u amba ngoho maniga ono dina ono remisa na ṱhoho heyi i to vha intro zwinzhi ndi kha ḓi to amba vhathu vhanzhi hafha ni kweta badi zwa u tamba vha ni vhidza zwigigini zwa u hoya zwa u tamba fhethu ha u badela a vha vhuyi vha ni ramba na hano kontroliwa vha namba vha mboni lamba the wish bad luck vha ni posa na lisamba musi ni tshi fhindula vhaṅwe vha ḓa nga matamba maniga na nekhezo ndi a zwikona a tinga ḓo ni luvha tinga ḓo wanga magona as we bad as nigga noṱhe ni kha ḓi ḓo mdivha ende ndi ni vhudze a huna ana ḓo mudivha majita a ya tshivha ndi vho medo shatakhivha japa ndo swika zwino kho ḓo fa madzivha